yeah. Rules are break up on this again. You gotta stay away from me, girl. Give me back your shell and a top. Come on, imagine I'm with a man. Quick, I need me fake our life. Nah, nah, nah. Yeah, my own, I got busy. Busy to get easy. Bango was in gas. I don't wanna lose me. Kwa Mwenyezi Mungu amekuta moyo unasumu, amekuta wala sina ndugu,
wamenikimbia.
Yuko nami toka enzi sina buku, siwezi kwenda hata kunywa supu, kula bata na makukukuku. Mina muaminia, staki kuwa pia. Yendo malikia, mindu wake kina na nisigia. Ana nipa freedom ya kwenda popota na pokwenda ye. Kufika popota na pofika ye, yeah, yeah. Nina mpa freedom kufanya chochota na chotaka ye. Kufika popota na pofika ye, yeah, yeah, yeah.
Stay away.
Kilomita akipita mama sitemana atavuta.